Yeah. Yup. Yeah.
Ooh.
LOL, na kuona kwa mbali ukimbwela mbwela. Tryna see me fall, but I'm standing tall, nigga, unga tera. And I can tell, ni kufika mbali way na kukera. Unasema na imba ujinga, no jinga wangu ndo na nipa hela. Misi na masela ni na ndugu tu, hatogopi kitu zeda Mungu juu. Matatizo shazi na likizo, kazi ni kupiga kazi ukitubu tu. Kujifanya msela utatubu tu, hatutoi trailer hapa movie fu. Swala liku wazi tunotoko swazi, so watupu mbazwi na uzungu fu. Mirror, mirror, who's the baddest? Took a hit, but I kept the balance. Main chick, she a goddess. The shit, nigga, she's the wildest. Skirt, skirt, pull up on your billa, on your click, click, you a Ghana. Spit quick, to a somo kwa mi semo lit, lit. Mi hufanyo nangu, what they wanna jar? So all the know is going hard. Kiki wapa dili lina car. Ilo ki wata peli ni bala. Cause waki shika panga halirudi. Huwezi wapanga wange doobies. Kuwalipa huna booty. So my nigga, you better be good.
Na wachambale kwenye kilometa inasomeka mishale. Wanapenda vita mikwa kumesha sijale. Wanaleta ligi nishajipanga tayale. Sifanani sali sali. Watoto wa kamba lagi. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kamba lagi. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kamba lagi. Watoto wa, watoto wa, watoto wa kamba lagi. Watoto wa, watoto wa.
Bad nigga not skinny, I'm skimming, that's why you're not Buddha. Death mini, my kinim, chaff mimi, trust me, you walk Buddha. I'm silly, zang mimi, zanini, hey, what's the word Buddha? I'm spitting, not spinning, done dreaming, it's time to work out Buddha. Wanna listen, wanna bata sene kani, hivi napenda ku chill club gani. Mana ngoma zinapigwa mpaka noma, ile nigga alo imba wala hajulikani. Kangoma zinafika, so lazima nionekane, kila siku batani kwa hela gani. Hata kama kibonazo na tulia, mana segi kurudia, nilipotoka zamani. Tukuchana sana, so kupewa promo, ntakuwa ye the best kama nikiwa normal. My nigga, I'm blessed, hivyo sina kikomo. Of getting success, ata weke mkono. Tofika mbali bila msimamo, akuwa na mentality ya mashindano. Kwa kila ufanyacho, sa kila upendacho, na pia kuwa macho, silale kapono. Siye gafirika, siye tajirika, mina chakalika, mise. Wana kasirika, kila waki kopi, mina badilika like that. Isha kari lika, kiona wana kita, kila waki pita kele. Kwenye kilomita, nina zero haters, baka nina fika kilele.
Na wachambale kwenye kilomita, inasomeka mishale. Wanapenda vita, mikuwa kumesha sijale. Wanaleta ligi, nishajipanga tayale. Sifanani sali sali. Watoto wa kamba lagi. Watoto wa, watoto wa, 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 watoto wa.